man them send a letter, no, it's Mr. OJ Pandy with them, you know.
Exclusive to Zayd Hype Man.
Kaboom. You know me,
Assam,
His Royal Highness, the Prince. Prince of Pakistan.
Mushilika wa mabuzi.
Zeri shupe fa chite mwikwef.
Yaba sana.
Wasanga pegelo mchikulwa.
Yaba sana.
Tawaishi wano wingi shamo.
Yaba sana.
Wa mwana mwana ka future wifey.
Yaba sana.
Chachi netali shumbefi. Echo na wakai vomi. Wa mwana pegelo mchikulwa wa vilimu. Sana. No ishiba no wenge shamo. Nati yei, echo tofuela. Wamona pia musana wababele vele. Epio gelo alesungi. Wazovan, nati yei. Be easy. Aresunsha, right.
Yes.
Aresunsha, ref.
Yo.
Umutima iwe na
mpoko.
Yaba, sana.
Wasanga pekelo mchikulwa.
Yaba, sana.
Tawaishiba no wenge shamo.
Yaba sana.
Wa mwana mwana ka future wifey.
Yaba sana. Yeah.
Leka mukwate donko festi. Panondi mami wampa testi. Nefilo kusanga wampa testi. Kuwa mbibi chef inechi vesti. Mwi papa pintu alete manikila. Nintemo tumulu ale manikila. Levo ni boko alamu. Chila panduka kwati pandamu. Jajo na ulabene malama. Video se chilangisha manama. Wila landisha fuke weshi mama. Bengi chatwa la kumbo wa shitati.
Kari shupe za chite mwikwefu.
Yaba sana.
Wasanga pekelo mchikulwa.
Yaba sana.
Tawaishi wano wingi shamo.
Yaba sana.
Wa mwana mwana ka future wifey.
Yaba sana, yeah.
Bize bize kazi nsolete nishu. Apeti vyo kuno kuhule kumbu. Ayama hii kuhule kumbwa. Mwadi ingila cha wama na dona kababu. Ama chips na mafanta. Ama salads. Yee, wileta mafia. Nemu ine nalipampamu. Kapangefe uove. Ulu mkumbwa luwe. Mune uchinje. Ngata wachinje ukalova.
Kari shupe fa chite mwikwefu.
Yaba sana.
Wasanga pekelo mchikulwa.
Yaba sana.
Tawaishi wano wingi shamo.
Yaba sana.
Wa mwana mwana ka future wifey.
Yaba sana, yeah.
Yes, that's light. The Duke Esco Mike. I got your back, guys. You know me,
exclusive to Zayd Hype Man.
The Prince. Prince Upake. Say what no story, man.